Wozakimi
awu
wozakimi
ngiyakuthanda ntombi yami
wozakimi
amuhle owelanga liphumi
la
amuhle owenkanyezi zezulu awu awu
wozakimi
ngiyakuthanda ntombi yami
wozakimi
amuhle owelanga liphumi
la
amuhle owenkanyezi zezulu Wamuhle owelanga liphumi
la
Wamuhle owenkanyezi zezulu ngizeleze
ningelawe
zilahlekile
mina ningelawe
ngizeleze
ningelawe
zilahlekile
mina ningelawe
ngizeleze
Ngingelawe
zilahlekile
mina ngingelawe
zeleze
ngingelawe
zilahlekile zweni malaika yahle lentombi malaika nakupenda malaika
wowelanga liphuma
malaika Nakupenda malaika
Wowenkanyezi zezulu
Kiteke
Kiteke
Ukuwaza Kiteke
Wowenkanyezi zezulu
Kiteke
Kiteke
Ukuwaza Kiteke Ningekuowa maliwe
Wow maliwe
Ningekuowa
atata
Nashindwa na mali sina we ningekuoa malaika ningekuoa maliwe
maliwe
ningekuoa atata
atata
nashindwa na mali sina we ningekuoa malaika yahle lentombi Malaika, nakupenda malaika
Wowelanga liphuma
Malaika, nakupenda malaika
Wowenkanyezi zezulu
Kiteke,
kiteke
Ukuwaza, kiteke Ningekuoa maliwe
Maliwe
Ningekuoa atata
Atata
Nashindwa na mali sinawe Ningekuoa malaika Ningekuoa maliwe
Oh maliwe
Ningekuoa atata
Atata
Nashindwa na mali sinawe Ningekuoa malaika Ningekuoa maliwe
Maliwe
Ningekuoa atata Nashindwa na mali sinawe Ningekuoa malaika
Ningekuoa
Ningekuoa maliwe
Ningekuoa
Nashindwa na mali sinawe Ningekuoa malaika Yahle lentombi malaika Nakupenda malaika
Wowelanga liphuma
malaika
Muhle
Nakupenda malaika
Wowenkanyezi zezulu
malaika